basata zichaseka ebirowoozo wabitwala kukugegenya
tanda
bwekibanga kunkaabya kikikusanyusa kinja okukolanga munsi y'ennaku gye wanteeka ebiwundu bibalagala ekisimbe mu mutima ekyali kakasoli aho tandisa okipangulula laavu ya balafu kye twalina laba netandisa okusanuka ndaba tweyagala mu birooto mu reality wangana njagalira mu kirooto mu reality wangana njagala oyo gundoota mu birooto wakomewo nange mu reality mperekera mu kirooto wakomewo nange mu reality wemba nga tambula ngava mu tulo komawo nange mu reality mperekera hey, baseka sikyaseka ebirowoozo wabitwala ne wengezaako okugegeenya ng'amannyo gatuuyana nze ndibanoonya ki mu mitima emirala ekitalina nsobi nzikiriza okumwenya okuseka kuba kamwenya kange wagenda nako ndaba tweyagala mu birooto mu reality wangana onjagalira mu kirooto mu reality wangana njagala oyo gwe ndoota mu birooto wakomewo nange mu reality mperekera mu kirooto wakomewo nange mu reality ulangava mutulo komao nange mu reality mperekera bwekibanga kunkaabya kikikusanyusa kinja okukolanga munsi y'ennaku gye wanteeka ebiwundu bibalagala ekisimbe mu mutima ekyali kakasoli aho tandisa okipangulula laavu ya balafu kye twalina laba netandisa okusanuka nzikiriza okumwenya nzikiriza okuseka kuba kamwenyo kange wagenda nako ndaba tweyagala mu birooto mu reality wangana onjagalira mu kirooto mu reality wangana njagala oyo gundoota mu birooto wakomewo nange mu reality mperekera mu kirooto wakomewo nange mu reality wemba nga tambula komawo nange mu reality